inta wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda bilowgii bishan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa kaza ee falastiiniyiinta isagoo sheegay in dadka reer falastiin ee degan kaza loo rarayo meelo kale isagoo xusay waddamada masar iyo jordan hadalka trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyey dunida muslimka arrintaas ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka ilayska v o eda oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah maxamed colaad xasan ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa bilowgii bishan booqasho ku yimid magaalada washington waana madaxii ugu horreeyey ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne donald trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markiisii labaad labaatankii bishii januari ee sanadkan intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen madaxweyne trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in maraykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta marinka kaza oo uu u rari doono in ka badan 2 milyan oo qof oo falastiiniina meelo kale isagoo soo hadal qaaday masar iyo urdun xilli 100,000 oo dadka reer kaza ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabajoojinta ee 19-kii Janaayo ee u dhexeeyey israa'il iyo xamaas ayuu madaxweyne donald trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale
maraykanka ayaa la wareegaya marinka kaza shaqana waan ka qaban doonaa
trump ayaa sheegay inuu doonayo in kaza uu horumariyo oo uu ka dhigo meel dhismo qurxoon oo dalxiiska loo tago
qof kasta oo aan la hadlay wuu ka helay fikradda ah in maraykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah
trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayey ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka trump
tani hore ayaanu iri mar kale waana odhanayaa waxaad tahay saaxiibka ugu weynaa ee israa'il ku yeelato aqalka cad
trump ma uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu u qorshaynayo inuu gacanta ku dhigo kaza oo ah aag ay burburiyeen dagaallo 15 bilood ka socday todobaadkii tegay trump waxa uu sheegay in arrinta kaza ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo ma cadda sida la wareegidda kaza ay ugu habboonaan karto yoolka uu trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii abraham oo lagu soo daro xukuumadda riyaad trump muddo xiladkiisii hore sannadii 2020 waxa uu dhexdhexaadiyey heshiiskii caadiyeynayey xiriirka israa'il iyo dalalka carabta sacuudi arabiya ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya inay aqoonsato israa'il haddii dagaalka kaza uu soo abjarmo falastiiniyiintana ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan mareed mabruuk waxa ay ka tirsan tahay macadka bariga dhexe middle east institute
shuffling them out of palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start so I think it's going to have quite a pronounced effect having said that we don't know as with so many things about president trump we just have to wait and see
waxay tiri in falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka dariska ah ma aha bilow wanaagsan markaa waxaan filayaa inay yeelan doonto saameyn muuqata ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne donald trump iyo tallaabooyinkiisa ay noqon doonaan waa inaan sugno oo aan aragnaa ku dhawaaqista trump ee la wareegidda kaza waa calaamadii ugu dambeysay ee hamigiisa ah in maraykanka uu meelo kala gaaro kadib oraahdiisii ahayd inuu greenland kala wareegayo denmark iyo inuu la wareego kanaalka banama islamarkaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka kanada ku soo daro maraykanka ka hor inta uusan kulanka la yeelan netanyahu trump waxa uu sidoo kale faray dib usoo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro iraan si looga hortago inay hesho hubka nukleerka waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caawinta qaxootiga falastiiniyiinta ee unra waxaa kaloo maraykanku uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey golahaas oo uu ku tilmaamay mid yahuudda neceb hadalka kasoo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista Qasa ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareyn isugu jirta. Qorshahaasi ayaa waxa dhalilay oo kasoo horjeestay Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed, waxaa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafo la ah Mareykanka. Jimcihii la soo dhaafay, kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayay kaga wada hadleen masiirka Qasa. Shirkan oo uu madaxda isugu yeeray dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda waddamada Khaliijka iyo Masar iyo Jordan. Haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudiga.
Arrinta la xidhiidha ee mowqifka waddamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka Qasa oo halkaa lagu baneeyo, waddamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha waddamadooda. Maalintii Jimcihii shir ay ku yeesheen waddamada Khaliijka iyo Urdun iyo masaaridu ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa arrimaha maxay talaga wada hadlayay, inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmiya. Haddana AFP oo soo xiganaysa ila wareegyada Sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tahay arrinta iyo dib u dhiska Qasa iyo waxa laga odhanayo. Sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa. Waddamada carabtuna shirar bay baryahan aad ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa. 27-ka bishana waxaa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka bedelkiisa uu taraamoodo isagu maxay talaga hortagayaa. Associated Press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah. Sidaasi darteed arrintan imika waxay ku soo aadaysaa iyada oo maxay ahaytay qadiyadda reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda. Marka halis weyn ay ku soo wajahan tahay. Dhinaca kalena waddamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa hor yaala imtixaan adag oo maxay ahaytay arrintaa ku saabsan, lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan. Sidaasi darteed maaha un cidda diidan qorshahan sideedaba waddamada carabtuun maaha, laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo weliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan, waddamada Islaamka diidan, Yurubiyaanka xataa diiday. Marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal maaha. Dadkana waa dad dhul jecel, dhulkooda way jecel yihiin runtii. Waxaad arkaysa intay dagaaladu socdeen ee laga leynayay 24,000 halkaasay ku sugnaayeen haddii marka laga saari karayo xilligaas laga saari lahaa. Sidaas darteed waddamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo, waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay ahaytay halka ay dhigaan
qorshaha madaxweyne Trump. Waxaa sidoo kale kasoo horjeestay Antonio Guterres, xubayaha guud ee qaramada midoobay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain, isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta Qasa laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. Waa inaan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo halka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka kasoo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyey Israa'iiliyiinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israa'iil.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeenna. waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'iil ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qolyaha meelka adag ee Israa'iil. Amos Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of
waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda, sababtoo ah waxay u malaynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada masiixiga. Laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka, kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
Won't change, you have to work very very patiently over many years with many.
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sanado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa kaliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afhayeenka ururka Xamaas Sami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn, isagoo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasda Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo uu burbur baaxad leh ku yimid, haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka deggan magaalada Qasda.
لكن انا بن غزه
ابو انا غازي my father and grandfather were from here we are true gazans so they can do whatever they want
aniga waxaan ahay reer gaza abahay iyo awoogay waxay ka soo jeedaan halkan waxaan ahay reer gaza runa marka wax kasto ay doonayaan way sameyn karaan anagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeena hooyo halkan ka bixmayno waxaan haysanaa hal duq oo kaliya ku noolaada ama ku dhinta halkan
riyad mansur waa ergega Falastiin ee qaramada midoobay isna waxa uu soo jeediyay halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy life.
Dalkayga iyo gurigeyga waa marinka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'iil. Waxaa jira meelo fiican waynu ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadallada xabajoojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabmaan dalka Qatar. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ileyska V O eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Maraykanku uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Cumar Xasana ayaa idinla socodsiinayay. Ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.